Omusumba wa Spirit of Glory Light Tabernacle Ministries Mutunde Dr. Livia Najinda Sewava asabye abazadde okukomya obulagajjavu mu nkuza y'abaana gy'ategeezezza nti yevuddeko okusiwuka kw'empisa n'ebikolwa ebyekkonettemu ebiri mu ggwanga ensangi zino. Bw'abadde awo obubaka bwe obwamazuukire Mutunde Kisigula mu maka ge, omusumba ono Olivia yegayiridde bamaama ne bataata okufuna obudde bw'abaana kubanga kikulu nnyo.